tuzinanga bawendule oluba mu mukyala omusigule fidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mu bibaleyo fidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mu bibaleyo bibya bibya muko owo mulamu bwanyanya gwe gaswainebereramu kefunya litaimu neyigidamu esange nzeteekamu ebyalafu ebyonapozinga muko tubeerayo ne babesti muzibikipate tukuwa zidaivu tevya eximbako laifu anti nafuuka biwafu like bobindi masima wafu fidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mu bibaleyo fidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mu bibaleyo tuzinanga bawendule mulubamu omukyala wamusigule tuzina mu pati pati abaana ntebayitwa sikati kabeerwa simuloba pati abaana bamununanga yokati batuyana ne bajamu nesati mr bt omuwa mukumire mucaki toba wacansi efidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mubibaleyo fidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mubibaleyo gaswainebereramu kefunya litaimu neyindikidamu esange nzeteekamu ebyalafu ebyonapozinga muko tuzinanga bawendule mulubamu omukyala wamusigule tuzina mu patipati abaana ntebayitwa sika